waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali 15 maxbuus oo da'doodu u dhaxayso 15-16 iyo 17 ayaa weli lagu hayaa qaybta gravilia oo ka tirsan xabsiga weyn ee baawan qaybtaas ayaa dowladda victoria u beddeshay xabsi dhallinyaro xaakin john dixon ayaa xukumay xariga dhallinyaradaas lagu hayo goobtaas mid ka dhana xuquul bini'aadanka dhallinyaradaasi iyadooba uu yidhi lagu buufiyey sunta dadka kaga ilmaysiisa waqti badanna gudaha lagu hayo oo aan dibaddaba qolkooda looga soo saarin
in cells designed for occupation by adult men. In addition, some children were handcuffed during their limited periods of release.
In lagu hayo ilaa 23 saacadood qol yar oo loogu talagalay maxaabiista ragga ee da'da weyn. Ta waxaa sii dheer in caruurta qaar la jeebeeyo xataa waqtiga yar ee banaanka ay ka joogan qolka lagu hayo. Waxaa jira caruur la go'doomiyey ama maalmo dhan gacmaha ka xirnaa dhallinyarada dembiyada gashay ayaa loo wareejiyey gavilia sanadka lasoo dhaafay kadib markii laba xabsi oo dhallinyarada lagu hayay ay maxaabiistu burburiyeen qareen hugh de kretzer oo ka tirsan human rights law center ayaa sheegay in dowladdu doonayso inay wareejintaasi fariin ku dirto
obviously they were attempting to portray it as punishing the children for the damage to park
taban waxay isku dayeen inay ka dhigaan inay ciqaabayaan caruurtan oo ka jarayaan qasaarihii ay u geysteen xabsiga Parkville ee ay burburiyeen sidaan horeba u sheegay go'aankan wuxuu saameeyay caruur aan rabshadii iyo burburkiiba ku shaqo lahayn qareemada Alina Lakin oo sidoo kale ka tirsan Human Rights Law Center ayaa sheegtay inay gaar ahaan ka walaacsan tahay maxaabiista lagu hayo Gavilia muddo 5 bilooda.
We know that they've missed out on education opportunities, they've missed out on family connection, and these things are critical to
waxaanu ognahay oo la soconaa inay gafeen fursadihii waxbarasho, waxay sidoo kale gafeen xiriirka ay la lahaayeen qoysaskooda. Waxyaalahaasna waxay lagama maarmaan u yihiin dhaqan celintooda iyo amaanka bulshada waqtiga dheer. Dowladda hadda waxaa laga doonayaa inay geyso meel sharciya oo lagu hayo dhallinyaradaasi. Laakiin Noel McNamara oo u ololeeya dhibanayaasha dembiyada laga galay ayaa ka soo horjeestay go'aankan. Mr. McNamara ayaa sheegay inuu la kulmay dadkii dembiyada ay ka galeen dhallinyaradani, wuxuuna aaminsan yahay in ciqaab la mariyo inay habboon tahay.
Rights and all that sort of business has just got to be put out of the way with these people. They terrorize people, they threaten them.
Xuquul bini'aadan iyo waxyaalaha kale oo aad sheegaysaan waa in la iska iloobo marka dadkan laga hadlayo. Dadka ayay argagax ku abuureen dhallinyaradan way u hanjabeen, waxay ku yiraahdaan haddaad hadasho waanu ku helaynaa markaanu soo baxno. Go'aankan maxkamadda ayaa dhaliyay hadallo kulkulul oo la isku dhaafsaday baarlamaanka gobolka Victoria, iyadoo mucaaradku ay ugu baaqeen wasiiradda dhallinyarada Jenny Mikakos inay is-cashiso, iyaduna ay ka dhagaadeegtay dalabkaasi.
We took the steps necessary to keep the community safe.
Waxaanu qaadnay tallaabooyin aanu ku sugayno ammaanka bulshada, aan sidoo kale ku sugayno ammaanka shaqaalaheena iyo weliba ammaanka isla dhallinyaradaasi xabsiga ku xiran laftooda. Weli lama oga in dowladda Victoria ay go'aankan racfaan ka qaadan doonto iyo in kale. Waxaa hadda looga fadhiyaa dowladda inay meel u hesho 15 dhallinyaraha oo xiran. Hase yeeshee qareen Hugh de Kretzer ayaa sheegay inay u badan tahay in dowladda laftigeeda hadda la dacweeyo.
Absolutely, there's the possibility of compensation, which is a normal thing that would flow when
wax saxa waxa dhici karta in magdhow laga dalbado dawladda, waana wax iska caadiya marka dawladdu qof ay si sharci darro ah u xirto. Qareemada u dooda dhalinyarada iyo kuwa dawladda ayaa ku noqon doona maxkamadda dhawaan.
Waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha SBS toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10 fiidnimo, ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo SBS Radio app. Booqo sbs.com.au/somali.